Dachimsafi.com
Matumizi makali haya
Oja puno sema jemani Kani kata, kani acha kwenye mata Na bamba cha, kuntupa Kabla sinchumba mpiasa asifa Loka fa, BBS unashanga Medua, na mputua, na utasidi kufuba
GCO
Na utasidi kufuba
GCO
Na utasidi kufuba
GCO
Na utasidi kufuba
GCO
Mini mpada bebe, donda kashona shona Ni achewe, siko mokoma, eso mpaka nkuchoreshe Iwe noma noma, minku kumbuke Umekwa baba taifa, mora kani pafaziri Kona samania, nifikishi habari kwa yure kumbavu Napendo sosiri, wani natoke chef Nifikishi habari kwa yure
Kweja puna sema jemani, kani kata, kani acha kwenye mata Na bamba cha, kuntupa, kabla simchumba mpiasa Asefa, loka fa, BBX unashanga Medua, na mputua, na utazidi kufuba
GCO,
na utazidi kufuba
GCO,
na utazidi kufuba
GCO,
na utazidi kufuba
GCO
Weni mempata bebe na bebe na be Weni kempata bebe na bebe na be Na bebe yake mi bebe mzuri bebe Uzuli wake wasiri wanasomeka Na irosha pura mwiri kampa mama Uzuri umekisiri wanaso snapchat Na irosha pura mwiri nyuma ya wama Na salibu mzuri skoti pijama manyumbang Na soki pura na pendwa mpaka na majiran Nikisha wari nenda na mpaka kiwanjan Wasuri ni acha Na salibu mzuri skoti pijama manyumbang Na soki pura na pendwa mpaka na majiran Nikisha wari nenda na mpaka Kaki wanjani, uri ni kata
Weja puno sema jemani Kani kata, kani acha kwenye mata Na baba cha, kuntupa Kabla sinchumba mpiasa Asefa, loka fa, BBX unashanga Medua, na mputua, na utazidi kufuba
GCO
Na utazidi kufuba
GCO
Na utazidi kufuba
GCO
Na utazidi kufuba
GCO
Wagwan Waurambeshini Basi dada jiachie kama umemona zi wako Basi ndia katina unatikisa mama 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 kaka jiachie kama umemona zi wako Uweto wa dare kikizungushe kama unachotu ndi
Na kidare kizungushe Kashipe chichivya na kidare kizungushe Ukishindwa chichivya na kidare kizungushe Ukishindwa chichivya na kidare kizungushe Ukishindwa chichivya
na che 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 che
Ukishindwa chichivya
na che 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 che
Ukishindwa chichivya
na che 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 che
Ukishindwa chichivya
Na che 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 che
Ukishindwa chichimea
Sasa kidare kizungushe Ukishindwa chichimea na kidare kizungushe Ukishindwa chichimea na kidare kizungushe Ukishindwa chichimea na kidare kizungushe Ukishindwa chichimea
Na che 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 che
Ukishindwa chichimea
Na che 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 che
Uda zoni ya pa
Ulibiti kapigia isho 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 mbaba
Eyo yasa Tuba Matumizi makali Boss Karewa Kibusi sugu Bigirashe Baba Nirani Koba Kifea Diaz Wapi mare mare Kiniga wao Lukasho Hasani Msera Abu Dako Disuza Mbabe Baba Rujaina Sauro Baba
Aisha Aisha Aisha
Tomiran Kasha
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.